DJ. Jagala kukawa nkawa nawe nasanyuka namwe. Esanyu lyange obulamu bwange omutima gwange nesubi byona mugwe. Oh oh. Amagezi gange byona byenkola Chingas.